sabata namhlanje wayethandaza awe sabata wayesebali zingenze umeze cule ngula isonto namhlanje wayethandaza awe sabata wayesebali zingenze umeze cule Yeah.